Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali umwe mu mirenge watangirijwemo iki gikorwa hari mu gihe cya saa kumi ubwo urubyiruko rw'abakorera bushake bagabanyaga ibiryo abantu bagera ku 300 babaruwe mu tugari dutatu tugize uwo murenge ni ukuvuga akagari ka Nyarutarama muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'akagari ka Nyabisindu hose turi mu murenge wa Remera umuyobozi w'uyu murenge Karamuzi Godefroid yabwiye Ijwi rya Amerika ko batangiye gufashwa bwa mbere ari abaturage bari basanzwe babona ibyo kurya ari uko bagiye gushakisha yasobanuye ko abaherwaho bwa mbere ari abakoraga umurimo w'ubuyedi abafundi abakoraga muri za resitora ubuzifunze n'abandi bagaragaza imibereho mibi Bwana Karamuzi asobanura uko abafashwa babashyize mu byiciro
tumaze kubona ibishyimbo tukabona n'umuceri ni ukuvuga ku bishyimbo muri kategori ya mbere iri hagati y'umuntu n'abantu babiri turatanga ibiro bibiri n'18 hagati y'abantu batatu n'abantu batanu bagize umuryango ku bishyimbo turatanga ibiro birindwi kuva ku bantu batandatu kugana hejuru turatanga ibiro 14 ubwo ni ku bishyimbo none ku muceri kategori ya mbere igizwe hagati y'umuntu n'abantu babiri turatanga ibiro birindwi kategori ya kabiri turatanga ibiro 12 n'amagarama 6 kategori ya gatatu ni ibiro 25 n'amagarama 2
gusaranganya ibiribwa byabereye mu ishuri ribanza rya Remera usibye urubyiruko rw'abakorera bushake bagabanyaga ibyo biribwa byabonetse birimo ibishyimbo n'umuceri nta muturage n'umwe wari uhari mu rwego rwo kwirinda ubucucike Karamuzi uyobora umurenge wa Remera nibyo akomeza asobanura
muri gahunda yo mu rugo icyambere na muturage yemerewe kugera no kuri site twebwe dufite abakorera bushake bagiye kurangiza gukora packaging ibyo tubishyire ku modoka tubijyane kagari cyangwa si hafi y'amasiti y'amasibo iki tuza gukoresha n'abayobozi b'amasibo n'abakuri imidugudu urumuri imidugudu noneho babazi barajya kwa runaka bajya kwa runaka barajya kwa runaka kwirinda ko abaturage bashobora bose kuza ugasangana bya bindi leta yafashe icyemezo ko muri gahunda yaguma mu rugo cyangwa se ushobora guteza n'ibibazo umwe aramutse arwaye ashobora gutuma yakwirakwiza uburwayi
mu mabwiriza yatanzwe kuri iyi nshuro abakorera bushake bose bari muri iki gikorwa bagombaga gupimwa COVID-19 mbere yo gutangira ibikorwa biyemeje uyu musore yabwiye Ijwi rya Amerika ko akimara kwipimisha yahawe igisubizo kuko ari muzima abona gutangira gufasha abaturage
twipimishije kuri centre de sante ya Remera twageze mu masaha 2 ya mu gitondo sambiza mu gitondo turipimisha ibisubizo uko twagiye dukurikirana ku isozo byagiye biza kandi uburyo byagiye biza hari abo byafashe ariko hari n'abasigaye hari abo basuzanye ko bakunda bashidikanya ngo umuntu gutya gutya abo bajya ku ruhande noneho basanze bapostinga negative nibo twaje muri kino gikorwa kugira ngo tutaza kudindiza igikorwa ukurikije uko inzego zigiye zubakitse bagiye bakora urutonde rw'abantu bakeneye bakeneye iyo nkunga none twebwe icyo badukora ni ukuduha kategori y'abantu kategori y'uburyo abantu bagize gute batuye uburyo babana nimba ari famiye y'abantu runaka arinzwe batatu babiri tukamenya ngo turaba ntuza urugero rw'urugero urwo bintu rugomba kuba ari nimba ari ibishyimbo bamenya ngo ni ibiro bibiri n'inusu nimba ari kawunga bamenya ngo ibiro 12 gutyo
ubuyobozi butangaza ko buzanifashisha abajyanama b'ubuzima kugira ngo babageze ku barwayi ba COVID-19 barwariye mu ngo nabo bakeneye ibiribwa kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 agaragaye mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize bibaye ku nshuro ya kabiri hatanzwe ibiribwa ku miryango ikennye inshuro ya mbere yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa kane ubwo abaturage nanone bari bashyizwe muri guma mu rugo gusa yo yari yabereye mu gihugu cyose Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.